need a para pump on my
brown skin
donut. Brown skin MC Jose.
Oh yeah.
Si tuko whiskey river. Wengine wanafutashisha tunaambiaje?
Hey.
Unapenda munyonyi.
Kikupa mpaka moni.
Hey,
unina tekenya tekenya. Nisiwahi chelewe. Kikuchumu mdomoni. Tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya. Na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chocolate monster. Sorry. My contemplates on that. And baby better ride for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Listen.
Asa show me like it from me kupa mama. Embu chutama kama inazama. Ni kupike chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Chua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele. Ana wanao.
Wanaona. Wanaona.
Wanaona.
Wanaona. Yeah. Wanaona.
Wanaona. Wanaona.
Wanaona.
Control me, bro.
Don't you ever leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die.
Niliambia tiki tambo kusikia.
Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata
mtulie. Mr. T.
Oh, tulie Simba.
Kani tumia meza kambia Jose.
Sile chenga vidanga dana. Vicheche nchunie.
Jose.
Oh chunie.
Jose.
Oh chunie. Asa baby mwisho mile kitu amekupa mama. Mbucho tama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila meniba mama. Tuwafunge kelele.
Wanaona, wanaona,
wanaona,
wanaona, wanaona, K.
Jaja, your body, Jaja, Jaja, your body, Jaja.
Floyd.
Black numbers.
Listen to them on one on one.
Change, ni ku change. Change, ni ku change. Change, ni ku change.
Change, turn Batman to Zina. With your sexy body Carolina. For your love I could fight like John Cena. Atakama ni kiongu Hussina. Kupe kila kitu
baby.
Uchana kwa fsiku
oh, baby.
Tufanye mavitu. Baby mavitu.
Unipe kakitu
oh, baby.
Uchana
na usiku
oh, baby.
Tufanye mavitu baby.
Nikipata kitu kwa tumbo utafanyaje hata 9 months.
Sata kiss long na po wine.
Jaja you put the jaja. 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 Jaja you put the jaja.
Nasikia kuna tuanjoro hapa Nakuru.
Nipe
MC Joseph Brownski.
When you need me,
I'm a nani.
I don't wanna lose you this time. I will never. No time, I'ma get a winnie winnie wanna wanna. Your love, they do me one time.
Say.
Oh my, I'ma get the homie. Show me how you feeling this night. Mama say your love, say now weenie weenie wanna wanna your love, they do me this night.
Introducing Whiskey
Grace. Me never relent. My love no get shame. No matter the case.
One time,
my sweet sweet bass. So my love no get shame. For your day.
Hey, say
every night, every day, every day. Me gon' need my baby to call on me, close to me.
Hey, hey,
body fine. When you day wake up in the morning, man, I did by your side.
So we don't want Sammy and the sun.
Make you fall for me.
You need another one.
2 seconds, everything done bust. So the kind of love I care for you, now mad am I too cost. So.
Back to back.
He asked me what's in a love for life. I said, what's in no go touch us? So.
From whiskey to whiskey.
Every day, make I see my
from whiskey to whiskey river.
So,
say,
call up Biko.
Cho cho.
Call up Biko.
Cho cho.
One DJ, call up Biko. Call up Biko. One DJ, call up Biko. Call up Biko.
Cho cho. One, two, three, listen. One time,
the Jones so cool, and my people that go Jones so cool. Jones so cool. When the bed to the entire body, all the girl them go shake their body. They go shake their body. All you have on that move on a belly. They move on a belly. You know the money you take up, police.
Easy.
Me, I they laugh, 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 laugh.
Listen, when you see me, MC Joseph with DJ Brownskin, you know how we do. Listen.
Kill up, kill up.
What time?
Brownskin
cycle. Spin cycle meeting number Lolo. We are.
Jones so cute. First man, go Jones so cute. When the bed to the entire body. Enter body, all the girl them go shake their body.
Listen,
they go shake their body. All you have on a move on a belly. They move on a belly. You know the money you take up police. Me at the lab,
listen
you
to my DJ. Hey, say.
What's it bad now? What's the elevate?
Yeah.
Ori mi kole abane.
Yeah.
I'm bad bella, want to suffocate.
Hey.
With the bad doing the jellyfish.
Yeah.
All I told be I'm a party with you.
Yeah.
Oh, I told be I'm a party with you.
Yeah.
What the told be I'm a party with you.
Yeah, 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 yeah.
Kakuku nindege.
Let's go. Let's go. Let's go. Beep beep.
You got the keys to my cheek. This is because and I'm Lamborghini stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer.
Beep beep.
Be busy, blase, blase. Unajiduna uko hungry.
Walo mafila.
Dogo na uko thirsty.
Walo masilva.
Roka you be my honey.
Dagiyo.
Mommy, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby, this, baby, that.
Beep beep.
You got the keys to my jeep. Pussy stick as an ambrambo in his stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Ski, ski, ski.
PK.
Accelerator,
la.
Speedometer,
la.
Kusereka, speedometer, accelerator, speedometer, kusereka.
Niko kuna kitanda wili.
La.
Basi samaki ni meli.
kangoma ni ndege. Kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunia sipendi vita, jona watiaji ikiserereka. Napenda ndogo hiyo
na ndimu
na jagi ya maji moto.
You got the keys to my G. Mrs. Tuke sana mrembo hini.
Wale wa fulu
ignition baby full speed. Skid accelerator.
When?
Speedometer.
Hey.
Kusirereka.
Oh.
Speedometer.
Hey.
Accelerator. Speedometer. Kusirereka.
Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na dua, mimi kani vajonya ndua, kani sape na fua, kau jui utaju. Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na dua, mimi kani vajonya ndua, kani sape na fua, kau jui utajua. Sina pressure kani manzi na jua, kani date tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me nakua, mejipini na waroro wanapenda chafua.
Sema.
Attitude kaya madha karua, kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua, na unashanga mbono upati tuma demwa kishua.
Ati.
Kani ngori na jificha karura,
nina shimo mingi
takuliko sungura. Chenja mbao eneza shika,
misi kankaka,
sambu metengenezo na nyama ya chura.
Ah. Achifanyaje? Siwasiki! Siwasiki!
Wow!
MC just a one-on-one.
La new position every time me a dig it.
Nike Zima washa Buddha chesa na nari.
Ati?
Buddha chesa na nari. Nike Zima washa Buddha chesa na nari. Ati? Buddha chesa na nari. Nike Zima washa Buddha chesa na nari.
Ati?
Buddha chesa na nari. Nike Zima.
Libra.
Buddha chesa na nari. Ati?
You good?
Buddha chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dini babla.
Hey.
Nige mungu kwani nini hola gala dance.
Hey.
Meza shake yonanga yani double dance mami.
Yeni muremo mambie vibebi. Gekani ko bang girl, gekani ko
bang.
Gekani ko bang girl, gekani ko
bang.
New position,
oh.
New position,
yeah.
New position, girl a new position,
yeah.
New position, new position,
yeah.
New position, girl a new position.
Nike Zima washa Buddha chesa na nari.
Ati,
Buddha chesa na nari. Nike Zima washa Buddha chesa na nari. Ati, Buddha chesa na nari.
Rada rada nigga. Tuingie ndani juu misi bane minajua uko honi.
Jantani janta dondo ndina mata. Ganja panda ni wale
kushoto kulia wanachora namba saba.
Wanachora
namba saba.
Wagre shukri wadi ten 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 ten. Nasema
shukri wadi shukri wadi
ten ten ten.
Kyo
katika dondosa.
Hey.
Natikia.
Hey.
Rombosa.
Hey.
Rombosa.
Hey.
Kila mood.
Hey.
Rombosa.
Hey. Bronskin.
Thanks na my yanks. Drinks na my yanks, we gamo.
Niko na nini?
Niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we gamo.
Big up Concord in the building tonight.
Sito kona drinks na my dems. Drinks na my dems, we gamo.
Niko na nani?
Sito kona drinks na my dems. Drinks na my dems, we gamo too. Sene furahide, kuna kirora, we gamo too. Sene furahide, kuna kirora, we gamo. Wana drinks na my dems. Awa tuna slide tu kwa maliem. Tukitafta marish kwa magem. Yuna tuna nana wewe uko game de. Niko game inde. Nina pega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But pardon ako bang. Yeah. Niko na drinks na my yanks. Drinks na my yanks we gamu.
Walo Mombasa danka.
Drinks na my yanks. Drinks na my yanks we gamu too. Sit up on a drinks na madem, drinks na madem, we gamu. Sit up on a drinks na madem, drinks na madem, we gamu too.
What you say?
Niko na kamu too, na wengine wana dai ku kamu too. Waiter, later, ziki kamu too. Marinate, marinate, niweke mutu, wamulambeza.
Wamunyonye, wamunyonye, wamulambe, wamulambe. Ngoja niwaambie kitu. Chuma ni ya nini? Woo! Peana.
Oh yeah. Hata kuwe mtamu aje wezi jikula. Peana, peana, peana.
kwani nini?
Peana.
Peana yo.
Inaitwa doshi. Oh. Na doshi kwa na kutu nafanya kutu kutu toa kutu kutu kutu. Pula!
Oh yeah. Ata kuwe mtamu aje wezi jikula.
Wala isikufichi.
Peana, peana, peana.
Wanaume kuna doshi. Na ikiwa na kutu unafanyaje?
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Zao zao zigi zao zao. Come come nikupe tukinyao nyao. Wow wow kusema kweli nimembao mbao. Pau pau ka kuna die hao hao. Ai! Bom bom show kila kila. Na maringo mingi ndio sina sina. Na nikijicheki niko miraculous. Na ya macho neza pewa binoculars. Weni old school ka inheritance. Una chocho bado na mashenani rants. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ah.
Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu.
Thank you.
Kutu kutu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu. Toa kutu kutu kutu.
Shika toto. Wola kemba toto. Wola shika toto. Wola kemba toto.
Kama kuna
amelala sawa.
Kana mama yako. Kama kuna
kana mama yako.
Jambo. Na mama yako kama kuna
amelala by the way
look baby
na nazangi hapa anytime though
shika toto
walai
kemba toto
big up penzi parts
ula shika toto ula kemba
dino
kama kuna kana mama yako usikuje hapo kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuje hapo kana mama yako kama kuna
kana corona yako.
Jabo. Kana mama yako. Kama kuna. Kana mama yako.
One, two, three, listen.
Scorpion.
Yo, kema.
Athene kemani.
Nikamali yao mare mare.
Yes.
Nikamali yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamali yao mare mare. Kamale au mare mare aga kanguna nikangale au shashamane nikangale au shashamane
mami we ni mali sio mare mare ndani ya dera kama msomale
niko na wish
na sio gare na kani ngoko mimi ni shamare mavela zimeshika kijela msela put your hand in the air make a fist mandela kwa jela na stella ndo kwela kani ngoma kapela kani mbosho kwa hela kunyeshe umbrella
niyo kemo
atene kemani
niyo kemo
atewo
niyo kemo
atewo
Akakanguna nikamale yao mare mare.
Wallahi
nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane. Akakanguna nikamale yao mare mare. Nikamale yao mare mare. Akakanguna nikangale yao shashamane. Nikangale yao shashamane.
Wangapa nakumbuka ingoma. Wangapa nakumbuka ingoma. Tumbe kama kwaya everybody.
Siku moja nilinyinga niliita ngo binti kwenye club na katika.
Nimetega sikio kwenye speaker. Sina muda na mtu hata dakika ati.
Shoni tukutani at least uko town.
Huku wana niangalia up and down.
Okay now please.
Listen in the queen pa. Listen.
Aha. Nyashinski, Kina DEP, Villain I feel, mazee.
Kani ingekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na jamii ya masadam kama saba na mabunduki na makofia kabila. Bidhaa za kujitali tuhali na shau.
Sikiza sauti kutoka
Kenya kwa Saudi Arabia, majabu ya Musa Brown.
Huyu DJ anafanya
Musa wa towni, wavue mashati mapanti ni kama wao. Wenda wazimu na saa, sikiza hii story vizuri jamaa.
Rap life fanyia chapa
na mafans wanao nipenda jamaa sasa ukinichukia siwezi
jali
kama ni MC stick to the wax unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks chukia badhi Kabla jina yako bro jipe miaka kanane. Colors man kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisaha.
Whiskey River, let's go. Tuendele ama tusiendele. Say 1, 2, 3, let's go. They call me MC Jose.
What the hell is you looking for?
Can a young Lou make money anymore?
Check your feet, baby girl, and imagine.
Nipe sounty.
What are you? Who the hell do you think you are?
Do you know me?
Do I know you? Get the hell across my face because I am a
who can everybody listen.
Angima mora ni kasa idonyara to onge ngamachanda onge ngamabuoga onge anyone in the world manyalo rosa
natafuta manzi moja anayeni bamba
manzi kitu mwenendana mwenye pita ya maana mabamba nikipata
natafuta
manzi tutapate waka tubakache teremu
Chapembo
Vitambizi toke
Duplex.
Yo my brother na hona wamekama chama dada mahaga Machupa katha wakatha za vodka za bia za mvinyo na pia matot kama mia
Za tia Maria.
Hey yo sister basi njoche za nami. Nataka tucheze tupendane tujividari. Tuponde mali tukunye pia tindikali. Tuende kushoto kulia katikati. Na cheki wazi wamewaka mpaka wamelala. Wengine wametulia tu wakivuta sigara. Wengi wao wako kwa kona wanashikana. Kwenda home paka subuhi sabili. Ni kubugi tu kwa flow mpaka maumivu kwa mili. Kudansia bitka hisi chini kwa chini. Ni kurusha mwili kama umerukwa na ki.
Everybody shake your body. Oh, everybody shake your body dance.
I can't hear you.
Oh, dance, dance. Oh,
say dance, dance.
Oh,
dance, dance. Oh, 1, 2, 3, let's go. More.
My crew are love givers. Long live
Siyame jibeba mambie.
Ukipita wanipa, wanipa Kilo na kuzumbusa, zumbusa Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu njibye pole sana. Ukipita wanipa, wanipa Kilo na kuzumbusa, zumbusa Naona kwa umbali kuwa wanitizama. Mimi na wangu njibye
and everybody say
you dey cool in my temperature. If you call I go come deliver. I no go fall in your hand never. Say na me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. With my Angelina, Angelina. Oh me your dog. Anytime when I see you for the club or the television your body.
Sure you know no set team when you carry 50 kill somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love.
What is it?
Ooh,
hey.
On the low, on the low.
Oh, popo.
On the low. If you call, I go and deliver. I look for your hand in never. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm an angel, the angel now. I'm an angel, the angel now.
See, that day when we shy, that day when we shy. See, that day when we man, that day when we man. Since 1960, yeah, yeah, yeah. That day when we shy. Since 1930, no, no, no.
Hey, say, big up Daggy.
Since 1960, yeah, yeah, yeah. Don't tell me we did shy. Since 1930, no, no, no. We don't tell me we did shy. We did do skeleton, 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 skeleton. We did do your body skeleton, 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 skeleton. We did do skeleton. Let me love you, baby.
Some honey.
Baby, kiss me, kiss
keep
me,
on holding one.
Baby, touch me, yeah. You love a fun be your baby.
Radio.
Kitakwisha
walai
nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba
wakaniona MC Jose na Mr. T wakazuba sasa ona brown skin murder
hey. Kazi ya Mungu haina makosa
Wanasemaje?
Ni maombi. Ni maombi.
Ile za chiki chaka sio juju.
Ni maombi. Ni maombi.
Nikakutana na T.
Ni maombi. Ni maombi.
Paka mix na piga na brown skin.
Ni maombi.
Hey.
Ni maombi.
Zungusha brade. Gai.
Nadia. Hoya hoya hoya.
Kwa nini?
Hoya hoya hoya.
Ni maombi.
Hoya hoya hoya.
Kifanda.
Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha. Nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki. Sasa imepita miaka bado wanasubiri.
I didn't pray.
Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekuwa.
Simu piga magoti na mbea God.
Tu ni maombi.
Walai.
Ni maombi.
Natuanga sadaka.
Ele ni maombi. Ni maombi.
Paka 10%.
Ni maombi.
Walai.
Ni maombi.
Sio chuchu ni maombi. 1, 2, 3, let's go.
Vimba da vimba da vimba da vimba da vimba da vimba da vimba.
Nipeni dance, let's go.
Energy, energy, synergy.
Nipe kigosho, brother.
Tumeuona,
hey.
Mkono wako Bwana.
Hallelujah. Ni wabariki ama ni watakase? Ni wachukuze ama ni wachukue? Kama unapenda Yesu sema amen. Bariki, 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 bariki. Bariki say 1, 2, 3, let's go.
Ha ha ha.
Ah.
Tumeuona mkono wake Bwana.
Najua watu wataki kusalimiana. Cheseni na kiroho.
Mengi mazuri tumeaona.
Hallelujah.
Umetenda.
Ah.
Ni kweli wewe muweza.
Sema.
Ah. Ulikauka vitu vikawa. Neno tula tosha.
Ukisema umetenda.
Yesu ndio Mungu, sawa.
Harisha Israel, uliwavusha.
Katoa utumwani.
Watumishi wako umewapa.
Walai.
Yote waombayo.
Ikiwa umependezwa.
What you say?
Uamualo hakuna wakulipinga. Hakika we ni Mungu.
Wavyote.
What you say?
Unatahala.
Nataka tuimbe kama kwaya, sawa?
Meatenda.
Kila mtu tuimbe kama kwaya.
Matendo yako Bwana ni makuu.
Na umetutoa.
Umetutoa mbali. Katushika mkono.
Ulikuwa na kakitu, ulikuwa wapi? Everybody say.
Chini hata chini yao.
Let's go. Makofi ya juu, makofi ya chini, makofi ya juu, makofi ya chini. Listen, say 1, 2, 3, let's go.
All over the world, lift up your voice. Brown skin murder.
MC Jose.
Child in love, declare it.
Tumeni kama choir. Everybody say, We are the chosen channel.
We've been called for to show His excellence.
All I require. Yeah.
All I require for life, God has given me, and I know who I am.
We are the chosen generation.
We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. Know who God says I am.
What He says?
What He says I am.
What He says?
Where He says I'm at.
I know.
I know who I am. I know who God says I am.
Ask God for Mr. T.
Says I am. Where He says I'm at. I know who I am.
Toka kwa PCA Twingye Winners Chapel. Say what? Hallelujah.
Come on everybody.
Welcome mikono juu ya hewa. Put your hands in the air. Kama wewe ni Mkenya na unapenda country yako, kama umebarikiwa, unajipenda, kama unapenda familia yako, na kama unapenda Kenya yako, ikuwe na imani, na milele, na milele. Weka mikono juu!
Let's go, come on!
Ukiona mtu akijuye ni Illuminati, sawa? Weka! Wave to the left!
Where my island is?
To the right!
Run down here to the front real quick, I gotta know
left,
who's in the
right,
field, where my island is? I need y'all to run down here, come on, let me see ya!
Wale siku moja nitakuja kuwa bishop. Ama naweza kuwa pastor.
Come on, Jehovah, say it.
Everybody!
Say it.
I trust
in you.
Hallelujah!
In you.
Say it, y'all.
Oh, Lord, Jehovah. Jehovah, you.
I trust, say it.
I trust.
Show me how to do it, y'all.
So tumetoka Kigosho. Kuna watu wa reggae na madanso lapa. Somebody say awo. Somebody say awo. Ye Bronson.
Yeah.
Bani nini.
All right.
Talk to me. Talk to me! Talk to me! Kuna mtu alinaswa akaniambia Jose. Hey!
I know you got a lot of record to play, but I wonder would you play one just for me on this rainy day.
You don't want a song.
I wanna hear a song that's
we song. I
how
wanna
much I love, oh, baby.
Talk to my DJ.
Hey, Mr. DJ, 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 DJ. I know you got a lot of record to play.
Bani, ni, ni.
Wonder would you play one just for me on this rainy day? I wanna hear a song that say how much I love my.
Kevin Originals.
He just came back to me from far away.
You understand?
Play me a love song.
Which love song?
Play me a love song.
Which one?
I wanna just rock in the arms of my baby all day long.
Big up Pablo all the way from Addis Ababa. Welcome to Kenya, feel at home.
The horns of my baby all day long.
Niko na swali ya madam, listen. Ushe wacha paka ukakicheka. Ushe tuma fair.
Baby, baby, why, oh, why did you leave me?
Which one? Genius.
What's in need of loving?
You can understand.
Baby, when you left me and went your way, yeah.
When say
I know that you'll be sorry.
Do not talk about your senior brother.
Cause I won't be.
And it's your brown skin, aka Popo.
I was the one who loved you.
MC Jose.
But you didn't care.
One on one with brown skin. Soon it's on the hill your side.
Never know the use of a good thing.
Kimaru
till the day that you have lost.
Safi Sarada no ne biaje. Hey! Hey, say!
I heard you said to me,
you wanna be my. Idela kulamba lolo na kikusa nyonyo. Na wale wa utumi wa fair, alafu wanakuja na nduthi. Wanaambiwa ngoje. Hey, nduthi nduna wa nduthi.
Nduthi nduna wa nduthi.
Oi.
You tell.
Chesa na uba. Hey. Hey. Safisha rada brade, Safisha. Wako po. Ace, understand. Hey. Ati leoni kulamba lolo, usiguse. Walai
Uta Lamba Lolo.
Walla up.
If I could meet the border, border,
hey, hey,
then I would step across.
Bronson MC Jose Wagwan.
So please take me to the border. Yeah. No matter what the call.
You understand, Boogie Catch the Seven, what you say?
I am leaving all of Babylon.
Kuna wale watiaji na wachoyo. Nipate story yao.
I am leaving.
Genius, listen. 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 So.
I can't take it no more. Baby, if I walk out that door, no, I won't be coming back again.
He said,
why you torturing me? Baby, with a damn misery.
Bro, can you can't understand you?
No.
Listen, I say,
I don't know, no, 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 no.
When you need me,
come on and depend on an inkata.
I can't take it no more.
Alive.
Baby, if I walk out that door, no, I won't be coming back again.
Then, no. Why you torturing me?
Baby, with a damn misery.
You could have never skipped river.
I think it's time.
I'm gonna DJ, catch your MC, come on, baby.
I don't know what you do.
Come on, Zaka Kulamba Nakata. He say yes.
You say
no.
You say
Akaniona Kanambiade Jose. you're a cheater. Hey, say.
Woman, I love ya. Woman, I love ya. Yeah, you have your own style. I got to love ya. You know me love ya. Yeah.
Munaimba kama mnataka kuwa ma MC. Hey!
She wants to be like
who that?
Them people on TV.
What else?
She wants to look.
By the way, kujuku na shika ni nini?
Girls in the magazine.
She got a what?
She got big dreams.
Hey, hey.
She see herself on the big screen. She asks, do you love me? I say you're just right. I'm
Bronskin.
I love you
just the way you
are, girl. You don't have to change.
Kunala na kunya Johnny Walker.
Just the way.
Kunala na kunya Johnny Walker.
If you put on a
ball, select your mix me.
School days,
I wish school days could come again. Again. And
Mr. Joseph,
what are you taking?
Please, Mr.
Joseph,
I love ya.
Where? At you love my daughter, Bombo Clot Poo. Mindo MC, Mindo controller. Ata rurashu yangu miuji MC ya. Walai. Nuche za fulu fulu. Hey! Nuche za magic. Hey!
I'm just a singer.
Uliza brown skin moda. Ina choma picha. Piga ingine.
I am waiting for your
love. Peace!
I am waiting for your love. Missing faces in my room.
Zeli kuchumia fair.
I am waiting for your
Goja bros. Unajua kitu moja mademo ajuangi ingoma. Ingoma lama utoe jam. Sawa. Ingoma lama ufanye nini? Fungua jam wewe. Oi wewe.
I am waiting for your love. Missing faces in my room. I am waiting for your love.
Swangalie party. Patricia.
I am looking at the moon.
Con emotions. Yani.
Emotional.
Hey.
Devotional. Give me the greatest love.
Hey,
something there is in heaven.
Biga watu wada Mombasa dan kapali. Watu wada spora.
Love. We are playing silly games.
Nikona 15 minutes kwa tumbua.
I am waiting for your love.
So DJ nilambishe.
Let me stand in the rain.
Ooh. Nasikia kuchoma ka ankada. Oh, we been smoking.
Hey, weapons. A very long time now. Urban label and a slogan. A ganja man died.
Sina corona ini microphone yangu. Hello.
A very long time now.
See.
Urban label and a slogan.
1, 2, 3, let's go. Shependa mtu paka ukachanganyikiwa. Ukamuliza unataka gari gani? Akaniuliza Joshua unataka nini by the way? I want a kum. Oi! Ichapeni ni chobwe siri. Siri serikali. Oi!
Going all over town.
Please.
Searching to find you, baby. Someone who can understand me.
Come on, deal, 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 deal.
Tomorrow is another day.
What's happening?
Don't leave me here for a lifetime waiting for your love.
Maddie Jenna, my MC, and I get retrenchment.
I will change my style.
Walai.
Just treat me right.
Serikali mesema ikasema.
Hey.
We got money though.
We're fine too, baby.
We spend.
I will never need no one.
We are slain.
Stay got deep in the reef.
I told you, Fitchy.
If I really find you, baby.
Some holding, Wagwan.
Don't leave me here for a lifetime.
She's in
a
chorus, brother.
No.
What you need? I need to do what?
Lama. For the end of profit, I know she's a charting cowboy bombastic. Stop a profit. God Almighty.
I'm seven. We are ya.
Siri Yaku. Go. Where?
Yeah. Oh gosh, man.
The music of man.
We're gonna tabi ambaya.
Everybody dancing.
Channel.
Ushela la pekia kukasema.
All right then. All right then. Up on the banking.
Hey.
You know. Rude boys and rude girls.
Kana pute makaina nae home. Aka wambe baby. La 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 la.
Everybody feeling irate.
La 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 la.
No bad vibes in this party.
La 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 la
la la la la la.
Step in with my queen beside.
Aka wambe sikupati leo.
Rocking my baby in the treetop.
Hey.
Love so nice, so you know we can't stop. From the first touch, girl, if I know.
Nilim to me and pesa lini.
Listen,
Monday and Tuesday.
We can link up.
Wednesday and Thursday.
If you work so. Friday and my day.
Alini rumia kanabia Jose, weekend utafanyaje, baby.
Come.
Brown skin.
We can love, yeah, yeah.
You know how we do?
Then we make love. A package, I know my well one gear. Check in from a base, you know when I figure a real me. You want some wine, what a real nice trio. Me have the remedy, mix with the energy. And the game we got play, no need no referee.
Spencer committing fulu fulu.
Me free.
AKA Kwani Nini Brown Skin. Hey, say.
We can love, yeah, yeah.
And a son.
When we make love. Love so nice, so you know we can't stop. From the first touch, girl, you find a weak spot. We can love her. Monday and Tuesday, we can't link up. Wednesday and Thursday, we have to work, so Friday and my day, nice this book. Can't wait to cuddle up, so baby, hurry up and come my.
We can. Wow, go on. Me love you more, me love you more. I love you more, I love you most.